daguna ilaha cuslayn. Haddan wajigda wadax ka qaadi, haddaad waan toobi weyse, wanaagi oho ka tuurtay wareerka maxaa ibaday.
Shukuma.